gavumenti ya Uganda ilikemi gabo jieguze ebitundu abiri na utundu kuminavutano kubulichikumi okuva mu kampuni ya Kenya evunanzibwa ku midumu ejitambuza mafuta eja Kenya Pipeline Company nga kino kya kuongera n'okunyweza ebyobusuubuzi awamu n'ebyenfuna ebyeggwanga lino bino byasanguziddwa minisita avunanzibwa ku byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ng'onono ye Maama Ruth Nankabirwa bw'abadde mu lukungaana lw'abannamulire ku Media Center wano mu Kampala.
Ekkiriza Uganda National Oil Company okugula emigabo mu kampuni ebadde eddukanyizibwa gavumenti ya Kenya okumala emyaka 5 Kenya Pipeline Company, nga kati Kenya yasazeewo nti olw'okuba beetaaga essente okukola emirimu emirala kampuni ekitundu katukiwe public egulemu emigabo tusobole okufuna ssente gavumenti ye ya Kenya nga bwe yayagadde. Ne Uganda n'egamba nti omulundi guno tuli tubadde twesigamye ku nkolagana ennungi ne gavumenti ey'omuliraano eye Kenya, naye kaakati kampuni eno baba bagitadde mu bamusigansimbi nabo bayingiremu, ebintu biyinza okukyuka ne bakyusa essente ez'osasula okuyisaamu ebyamaguzi mu mudumu guno nga gwe tomanyi. Tugamba kati erina okuba ng'egulayo emigabo egy'omuzinzi ebitundu 2.15 ku 10 gy'emigabo egy'omuzinzi egiwa UNOC eddoboozi n'okwogeraganya ne gavumenti ye Kenya yonge erina emigabo 3.5 ku 10. Abasigaddewo bana ab'ebweru be baawadde omukisa baabasigazza 4.85 ate ng'ekyo kya wansi olaba Kenya ne Uganda bwe babanga bakolaganye balina 5.5 n'obutundu 15 ku 10.
Ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Maama Ruth Nankabirwa.